Dr. Sylvie Nantcha ɗi leydi Cameroun non gonɗo he jonde imo wodi waldere makko nder leydi Allemagne. Lewru fuu gidal no nata caka makko e debbo mawɗo Angela Merkel. Dow fi himɓe leyɗe men ɓaleɓe no gurnam maɓɓe wontiri ɗon. Nder ko o haali imo fotta he himɓe kewɓe dilloɓe nder guyka ko anda saaru ko fottoyta nder jaaki Europe. Nani ko o haali.
Wala fuu milanɗo waɗan duuɓi ɗiɗi na tati fanayi yottaki leydi tubakoɓe. Mi fotti e ɓi Nigeria go gaɗɗo duuɓi sappo e joyi o yetti leydi tubakoɓe. Ɗiɗaɓel wala milanɗo ko jahangal ngal no nyama ceede sanne. Arande jomum wi'e 2,000 ceede euro. Nden nde wari ɗo jomum hiƴatta ko no woodi ko yoɓante ko wurtine ladde tenerede. Nde wurtinama fa hande se ƴame yoɓa ceede gom ko wurtine leydi libido. Neɗɗo golla fanawa o heɓa joɓari warde leydi tubakoɓe. Nde wari du se ƴame ɗereji go.
No waɗa ɓiɓɓe leydi men Niger 2,000 gomɓe he jonde nder lawol handugol leydi Allemagne. Amma dilloɓe nder lawol ngol handa iɓɓe tawra e sunu. Nani ko Nasiru Mamadou horejo ɓiɓɓe leydi men Niger di gomɓe Berlin e jonde ko o haali.
Degom baato ɗuwo walanaɓe wakkatiji gom pewol nokkure den tampinaɓe sanne fanoy wala tampiri mawni
non.
Dabare on woni ɓe tokka lawol lobbol ko ƴanta carte bleu ko hokkata lawol jomum heɓa golle nder leyɗe Europe. Ɗon do Dr. Sylvie o famtini.
Leydi jamus hitane fuu no wurtina ɗereji holla gollal giɗagal himɓe hewɓe andanaɗi. Ndenne ambassade uji amin kani pamtina himɓe ko leydi amin wi'ayto himɓe garu. Amma kodi hiɗi woni waroɓe ɓen tokkira laabi bi'aɗi tokke ɗin ko himɓe gara ɗo nder leyɗe tubakoɓe.
Sylvie Nantcha o waɗan yilaki nder leyɗe men ɓaleɓe ngam o hokka seede makko dow himɓe dilloɓe nder lawol guyka ko fottata ɗum ɗo nder teleji ɗum wattete.